c'est mieux.
Kangaman, mon cœur de cam nous attend peu et tant. Quand balle vous parti, quand va sous ma tu zapsu, tu couvais nos piti. Kalina Machua, Machua, Kana Kana, Kanda c'est Machua. Machua, 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 Kanda c'est Machua. Machua, Kana Kana, Kanda c'est Machua. Machua, Machua, Machua.
She got a pretty face, the way she dance, when the beat your feet, alright. Baka umba mungu si, ayo mwere kubondo dito si. She a sweet one, no ya chali den sikon. Figa na cholo, no ti wafakon. Bomo si yanzo, ndi sanseko. Tu batwale.
Karina Machua, Machua, Kana Kana, Kanda se Machua. Machua, 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 Kanda se Machua. Machua, Kana Kana, Kanda se Machua. Machua, Machua, Machua.
Mufimi baby, she a badidi. Mula avu ya mozila upati. Abi gulo chachi na kadodi. Habadi making me go badin.
Uwe ya kweli nati wali baloko. Mugogo fu alioti mugogo. Mulyamba kulalo chinde katogo.
Karina Machua, Machua, Kana Kana, Kanda se Machua. Machua, 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 Kanda se Machua. Machua, Kana Kana, Kanda se Machua. Machua, Machua, Machua.
Kanda man, mukende kanu zatampe weta na. Kamba lovu pati, kaba sumati, zapsi.
She got a pretty face, the way she dance, when they beat your feet, alright. Baka umba mungu si, ayo mwiri kukondo tito si.
Mufimi baby, she a badidi. Mula avu ya mozila upadi. Abi gulo chachi na kadodi. Habadi making me go badin. Go badin.
Karina Machua, Machua, Kana Kana, Kanda se Machua.
Machua, 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 Kanda se Machua. Machua, Kana Kana, Kanda se Machua. Machua, Machua, Machua.